Kennedy, Enyar Pope, Enyar Jerry, Nyakwar Nyasembu.
Wach kuom jok modak, tulia mami.
Kata diere ng'enye ji nyiero mo weda ya to moloko naro tieno wadaga daga nikata puleda ya to moloko naro tieno wadaga daga kata mitumba yesu tumorwako naro tieno wadaga daga
ini tue chunyi sudego biro bange to mana mos
yaka merezi no nyole giluor mino puyo esti mamoroma Sino nyule gilur Mino puyo esi mamoroma Maenya koma seru mugi Kachaka seru tabiso ichieno Maenya koma seru mugi Kachaka seru tabiso ichieno
Nia chaka chunke ndo kaba mkwanya nangatuma chielo O kapar
Verenya koma eru mugi Kachaka eru jarungo ichieno
Kine no gimoro to ngini manome odwara
Vere nyako maero mogi Kachaka ero jarungo ichieno
Toka para para ere nini Yeka kachunga ase left
Samata nyako manyomu mogi Kachaka nyombo to tuango ichieno Apie nyako manyomu mogi Kachaka nyombo jarungo ichieno
Jared amisi chorkaro mosie deno wudo genya
Yadede ni kama idho mugi ka idho moro to twango ichieno Apie kacha marimbu mugi karimbu moro to twango ichieno Nyagi kenu no nyule giluor mino punjo esi mamoro mochor
Umu wudo to dita lamu iwachi ango mosie dios telamutro di kopal Kevin Opio Odenyo, engineer Wood Krungu.
Nika kota na wei na deo, budo bae teridi yetu angoni.
Mwesie Edwin Alex Janja Boy. Ayo. Al-Sabab.
Oh, okay. pina madongo.